but took a shower. I'll pull me long as my trip hang. Then my link and as my bizarre. Utali simlanda ngomshini. Angi drive imoto ngakwadanga. Love your number plate I registwanga. Msethekwini lika banana. Sikhombisiphimbo lika lakabro. Angiphiki ngamkhisa. Futhi kehla ngalifinyisa. Ngaphansi kwesikhethi sikamandisa. Ikhedlela liyabilisa. Angisiyi one hit wonder. Yemini hithi ngayiphinda. Crocodile izama ukungicima. Still ngayiwela le reef. Ngimemeza phambi kwemirror. Mama your boy is a winner. Mangifika ekhaya nginginika ihage hamba no 2015. I woke up but took a shower. Aliphumelanga singatriphanga. Le mali ngena singayibizanga. Udalisa imlanda ngomshini.